你肯能过来还有一
What's up, what's up, boom? This is DJ Rick Selector of Concord.
Manga hiro usingi Wano mukundwa kunda linji Okuna kunda nyue Nyemba Wata mkono kitambule Ule ndesi yona Manya ni kukunda mnoga Manya habari wetu baisi Manya ni kukunda mnoga Manya habari wetu baisi
Chagala muna mgini tagelete Awa zingani kima wazine Chagala, chagala Chizula muna mgini wa mtungu Chagala muna mgini tagelete Awa zingani kima wazine Chagala, chagala Chizula muna mgini wa mtungu Kwa
kala hili kwe Kwa kala hili kwe Kwa kala hili kwe Kwa kala hili kwe
Ati hulisa wangira kumisinga Kega mazi mara kitogera Njagala kusuminga katali kumfufu Mwana mwala kitu kutu kubakanya Uwe chikula bimoti manga kwe Kukunga kanula masongu mugali we kwa chu Yuta mbulu mbulu kwe bimkuwa Ubula mbutu wawe masi kula biku Tunulira mkwano netegeleze So mkwano weni na mazima kutoweka Hawa kusumizu ulima besu niwe Umuti maguwa ande kumkwa Sisiri kulima, siri kupanga Yekwe wango mwezi kwa
Kanya nukukunda mela
What's up, boom? This is DJ Nick Selector of Konkone Tegende.
Konka DJ Nick no kwara happy.
Angel, function, let's go. Wakati wona angi na waogeti, na yate si na wawasikari. Mbade kushaba nikulia, nyingire muti mago baby. Love urugendo tutambulemu, mbade kushaba tutambulemu. Love urugendo tutambulemu, love tebunu miranga umu.
Mama, we're ready. We're ready, mama. Bobo, Bobo, Bobo,